Twapendana sana, twatakana. Unibebe juju, nikubebe juju kama watoto. Ujanipiga juju, ni mapenzi tutu, penzi la moto. Lamo, 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 lamo.
Yeah.